Minamba Sela Media.
I'm trying to tell my friend this is different. Come on, you got me, end of the mission. They say stop play, when say you go insane. Na pe wa nini mask yo, you don't listen.
Sounds bad.
Yeah.
Jana nilikuwa tipsi, eh. Ulimwagika pisi, eh. Mara dipeke ndo yange fichwa. Uzuri wako umenija kwa kichwa. Nikazikumbuka ipsi, eh. Unavonga tangata lipsi.
Umetawala nchi kavu, umetanda angani. Unanipa mitihani, natokea njia gani? Uko nyumbani, uko mtani, uko kazini, uko maskani, uko venjani, uko moyoni, umejaajaa ndani. Matukio yanarewind, rewind kichwani. You are one of the kind, umeshinda upinzani. Pozi zako da, ile sura ya furaha. You're my friend, you're my lover, you're my superstar. Umeshindwa kulala last night. Kiangalia kitanda, used to play pillow fight. Come back to me, I'm not doing right. Kiona mtu mzima analia, ujue vitu ziko tight.
Hata hiwe mapenzi yamekwisha, kumbuka kuna
mazoea.
Baby,
mazoea.
Hata kama mapenzi yanakwisha, yanabaki
soke, my heart is broken. Now get there, I'm a tope. Watch a niji kokote, watch a niji okote. It's okay, na sita fika popote. Damn, so najua I lost, I'm in so pain. Your love na nip addiction kama cocaine. Nona kabisa mesha ni damage in my brain. I'm so high, captain, jump off the plane. Meshindwa kulala last night. Kiangalia kitanda, used to play pillow fight. Come back to me, I'm not doing right. Kiona mtu mzima analia, ujue vitu ziko tight.
Hata hiwe mapenzi yamekwisha, kumbuka kuna
the mix.